Nkwasɛm ebre ni onua ebre asom se obetie nkwasɛm. Bɔ mɔda so bɛfo bi bi ɔbɛn wo na wase wɔ se nkwa asɛm ebre edu. Ɛyɛ musomfo akwahefo nam de asɛm bre wo nam Lifeway Media Ministry so. Onua bɔ mɔda so bɛfrɛ wo ba na ɔmo kafo bi biara na wase wɔ se nkwasɛm ebre ɛna edu. Ɔdefo ne die mu yɛmbɔ mpae. Adam from Obonu for Mother was. I saw me on the wood of 40 see. This ain't hun out to for some for funny after for fraud in Fibu Bree. Adam Kaiho, the CCA. Be I genie and tear see any, ne be a nanny, a bra, a wish you ever see me. But the don't one, one of us, I mean so, a young lady actually do a new one so, of course, what to the GDM. So by Mubiara, I know your rabbit, and I was see. My dear Christodium, and I be bomb by. Amen. Onua nkwasɛm ɛne asɛm a me ne wo kye ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hena de Yesu Kristo ɔno ankasa anum asɛm ankasa paa a ɛkyinde biara ɛnni ho saa asɛm yi ɛyɛ asɛm a mato ne din sɛ Behold, I make all things new. Hwɛ bɛyɛ ɛnwuma nyinaa foforɔ ɔnoade yesu kristo na ɛkɛse so ɔbɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ onua a wotie me sɛ woafa kristo sɛ wo kragye nkɔ sɛ womfa kristo sɛ wo kragye nkɔ ɔade sɛ menka nkyɛ wo sɛ ɔbɛyɛ nwuma nyinaa foforɔ ama wo wohaw ne ne wo dadwene ne wamanneɛ wokɔdanda a akyere wo soɔ no ɛndɛ ɔnoade yesu kristo sɛ sɛ wogye ne di a ɔbɛyɛ nwuma nyinaa foforɔ ama wo
Ewiase a yɛwɔ yi hwan na ɛmpɛ ade foforɔ sɛ wo ne wo ma wɔ hɔ na woka hyɛ wɔn sɛ afei sɛ afe ne so na yɛboro nya a ɛyɛ christmas time a mɛtɔ ade foforɔ ama mo tumi sɛ nnipa no nyinaa no gye na wɔkeka wɔ ho wɔ ɔnoɔma bi a wɔyɛ mu wɔasetena mu biribiara a wɔyɛ de ama wɔn papa no wɔtumi sɛ ɔyɛ ne soronko saa nso ɛna meka kyerɛ wo sɛ onyankopɔn hyɛ yɛ bɔ sɛ ampa ɔbɛyɛ ade nyinaa foforɔ adɛn nti na ɔreka saa ɛnom a na hwɛ the garden of eden onyankopɔn yɛeyɛ tirimu papapa na hyehyɛ papa a ɔyɛeyɛ nyinaa no ɔbonsam ba bɛsɛ onipa hwɛ yi di onipa so nkonim ma yɛfrɛ no sɛ ma onipa yɛ bɔne tia ne nyankopɔn ɛno nti no onyankopɔn ma nanso hɔ a na mmom no ɔsoma ɔnoade yesu kristo a ɔyɛ ne dɔ babae ɔbɛwu gyee yɛn agye yɛn nkwa adi nkonim nnwoma nyinaa mu adeɛ nyinaa mu nti ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ sɛ nnwomadada no ase no nyinaa ɔba abɛyɛ nnwoma nyinaa foforɔ nti yɛbɛhu no wɔ revelation chapter 21 a ɛyɛ adisɛm ɛti aduonu baako na ne yiyi mu nso ɛbɛyɛ enum ɛde kɔ ɔmɔden ara na yɛakɔ twerɛsɛm no mu baako baako nti me nua a wotie me ɔmɔden ara na fa wo twerɛsɛm na hunu sɛ ampa nkwasɛm nam saa asɛm wei so ne ɛde brɛw ama ɛhu sɛ ampa ɔdisɛm no asɛm a woka no ɛnyɛ bosɛmika anaasɛ nyɛ obi anaa ɔsapakani a meka asɛm somfo akwahefo ɛna mebɔ me tirim na wode onyankopɔn anom asɛm nti no ɛyɛ korɔgye a nyiyi mu ɛmfa biribiara mfrɛ mu atitiɛ nti nyankopɔn asɛm sɛ yɛbɛka no wɔ bufo kɔm a bɔfo kasɛm a and he that sat upon the throne said behold I will make all things new and he said unto me write for these words are true and faithful ɔma nti na deɛ ɔte ahengua no soɔ no ɔse hwɛ mɛyɛ nnoɔma nyinaa foforɔ na ɔse twerɛ ɛfiri sɛ nsɛm yi ɛwɔ mu na ɛyɛ nokorɛ onua a wotie me wini a wotie me ha ina di yesu kristo na ɛka sɛ wo abra john ɔkɔ patmos asase no so no ne nyankopɔn ina di yesu kristo yi ne ho adi kyerɛ no no ɛwɔ yɛ berɛ no mu no nneɛma ɔda a nadi abini ni ɔde wo yɛka kyerɛ no sɛ ɔyɛ nokwasɛm paa a nnaadaa biara nyɛ dɛn anim nti deɛ wohu biara twerɛ na nsɛm no nyinaa ɛyɛ turodoo
onua moma yɛnhwɛ verse 4 no nso asɛm a ɔka ɔse na ɔbɛpepa wɔn ani ase ɛne nsuo nyinaa na ɔwɔ ani hɔ bio
na reho iniho ene eya biara eniho bio efise kane noma no etwem binia wo ye nkransha sem wo ye ndaso asem papa pa shesem no eka che minu mienu se ampa enji onya enra de yesu kristo ndi na se yeji ni dia sanyo mo nyaba pepa ono ona eyi boss we na asase onyakopon boy no ono so ni nti ene wo yo ade nyina enti oba asase su abedi owo su nkunim na odi nkunim a aka chwo se sa ade na na ehunhun nipa no ene onipa sori odi are ho de biara ye mbo obi asum die enye ne hwensu de biara na ne nyase nyinsu su arofo e den ato no sansampa ni biribi uwe abase are ho sem amane asem ene atetie kwadan da biara nra de yesu si obeya nyoma nyina afufuo beyi sa nyoma ne nyina yeden efro ba pepa woni ase inisio nyina nisio bia mbe woni ase se woni ase ko aye sidie se nisio bi woni ase a na ye sidie eninsio ana yeden eba woni ase minu a wotie mi enkwasema ye dibrewi paucho bo modin ase ba fa kristo se okra je nkwa senze bible no eka se ampa se won fa kristo se okra je nkwa chefa biara eni ho se obenya yeden ebi entino nia oti ahinwa no so no no na e kase hwe meye no menyina fufuro na okachre john se ontro fi se asemi ewum na eye no kre yakopon yakopon onada nipa de aka no na bemu ono no bo so ni asase ni munyo menyina onima de nyina otumi ade nyina ra wa meni daso kane no nipa nie ni daso na ampa da Adamic sin no Adam boni oye no na edidi adu yeso no ntino no nipa enni ani daso but ameni daso ti uka Romans chapter 5 verse 8 oso onyangopo yi ni dodo e chire bride daso ye ne boyefo no o ma Kristo be wuye den e ma ye Kristo be wuye no akwako di nyoma nyina so nkunim ama miniminu enti minua mesre bekanfu radio Kristo ma bekanfu Yesu ma safa Kristo se wo kra agenkwa bible no si enoma na yo se nipa nyina ehu edi kan ni se onipa nyina ye boni yakopon ni nyoma ye de aboye nyina adenta ye ka se nyina ye boni boni bata ye nyina ye hu ye wo ye tu boni mu eno nti ama yakopon ni nyoma aboye nso yakopon ni dodo ye kire no oma radio Yesu Kristo eba bewuji yen eni nti no boni akoti asu ni owu yakopon aduma chane dan kwa oni radio Yesu Kristo mu ana mbidin ka ka kire no boni akoti ni owu ampa se biodi boni ade kan so nyankopon ne ntua ka na obewu nyankopon de o na kotia de pepepe mfumso bi ene so but wanka so boni no ene betua wa were ohu eka nanso akwanya ho ma se ampa obetimi free side ne mu ene tin bible so de wa koma gitum se radio Kristo o wi nyane ye wa no pemu ka se Kristo ni radio bible se obegye nkwa menu a wotie mi de dade na wotwa bi o dade na otwe bi bo radio Yesu Kristo din no jonka ka chiro nya radio Yesu Kristo say radio pa fuso chairman yo de boyen ni ampa ne menim ene de matie wa se me hu sa ampa me anko asa me ntumi a de enje me hu na nguto no betumi aje me ene ti na obeka se e dane du ho aba pepani nsuo a de efri ho sa bre ya ko be fa sa pepo ni nsuo are ho amane ye ono no ka chire John se chiro sa nyuma we nyina Lazo was so near man. O say, Raddy, oh, dear, oh, we are nanani. Oh, Sabre, dear, be anywhere, a year be ye. O see, Jimmy Dimini, oh, sorry, no, name qua. And tis old dear Raddy, excuse, dear. Oh, yes, obey you, sorry, amma. Why, I am quaso, I am amma. Tim quajia asama, menoche, and poor coma. Pam say, excuse, fam fun so chemi. Na fast, I'm a cry, and my jim qua. Say, but you din our heaven. I'm any jay in I day abba. The washer, a radi say radi, intimin trust him, ma'am. Intimin trust me, quiz so be pee or him. No, Yanko Pon, ask my waka say, I'm paying your money for no. Ubuhu, and you're fooling now. Your life will never be the same. In a brabono antecedent here, Quadanda Biara, a be through ho. No ma, ne how I green greeny, say I'm pa, me cram a dachin. Eh, oh, and the Bia make us say, and in part our. De biara or namiansa enra ende ne echina enra etwem aye wadom ama ende aba ese wo ya amendment echina yamfrom promise o but the serenity excuse o say
ampa obetimi amaye edan kwanti yewoni dasuo se ejini dia edan kwa se yakopon do yase no denu bakope wibio ejini dinu wan yira wonya dan kwa en nkwaje asem na ne woken oni abuputi kate woni tibie ni ho nokwasem ni owotweresem mu se fakrio se okraje nkwa se ofakrio se aje nkwa wonya yira ba asemi fi Lifeword Media Ministry ho ana edebre emson fu akwae fo na me no cha nkwa asem ti ni yese or come a fro say ampa me onyankropon meye nyome nyina fofro na ni otia hinwa no so no ene ka hwe meye nyome nyina fofro na ose twre ifi say nsemi ewo mu na ene kure rade baye nyome fofro ama no kwasem ni say ugidi a aseta fofro beba oba fredi adanse say ampa fakri yose mri kwa jenkwa na nyome frase eye fofro sesaye ba onso oti asemi ya ka fofro ka asem no se afofro na pe asori a wo cheche hwesem no enye kete woni ti enye common sense asori asem na meka na ma asori a wo ji bible di na wode wo hoto onyankropon so nse enye me nyina besesa am nsua se wuti nkwa sem asemi if you life word me dem nsimo so akwaeford na me debre me telephone number ni 0244869499 0244869499 am nsua se wuti nkwa sem bye bye.